Kafiga kananita, nasikia raha kukashika. Usishoboke na mataita, wanatamani tu wanapita. Mina kuita mrembo, mwenye vyengu vigezo. Tushashinda vikwazo, usijali skendo, paparazi wapotu. Kupendana siyo maku. I call her pretty girl. She call me sweetie. We gon' run this city.
Nimesha kunuia, kawain, nimesha kunyea. Nimesha kunuia, kawain, nimesha kunyea.
Wote sinabari nao, ushani kaba kalobaya mbao. Oh, my eyes on you, naringia changu wana chao. Tudumishe pendo, tusiwe kuku na kunguru. Tutimize lengo, penzi tulitie shedo. Lisiwe kavu kama nguru, watukute tuko juu. She call me sweetie, I call her pretty girl. She call me sweetie, we gon' run this city.
Nimesha kunuia, kawain, nimesha kunyea. Nimesha kunuia, kawain, nimesha kunyea. Nimesha kunuia, kawain, nimesha kunyea. Nimesha kunuia, kawain, nimesha kunyea.
She call me sweetie, I call her pretty girl. She call me sweetie, we gon' run this city.
New music at Niger Flavor.